Connecting Sound Music.
Shemeji yenu msionana nenepa na mlisha vizuri, siona napendeza na mgaramia. Shemeji yenu na mzingatia, japo mnasema na nidangia. Shemeji yenu kanikolea, njini kuna vya watu mkaeni kwa kutulia. Shemeji yenu ndo huyu nazanisha mjua, kudanga danga nshachaga mbona. Shafuta namba hizo habari sina, nimesha tubu nokoka jama. Sina mapepe nimetulizana, kasura kake kazuri kama.